Siamba ku fast lane, siamba ku fast lane, dlala bitch. Dlala. Dlala bitch. Dlala. Dlala bitch. Dlala.
La pampera, la cosa la pampera. songena kuvaliwe noma ngavala thina songena kuvaliwe noma ngavala thina songena kuvaliwe noma ngavala isazoshawa
manje uthini ngami, manje uthini ngami, manje uthini ngami, usagcwala ngami, usagcwala ngami, usagcwala ngami, isho phela if it's over ngizodlula nami, isho phela if it's over ngizodlula nami, incwadi ifundi ivaliwe, time. Awusagcwali ngami, awusagcwali ngami, usweet ngithanda obhaliwe. Zokutwala ngami, kona zohamba nami.
Hey, kona yake le interview. Don't feel say zandla, don't feel say zandla.
bitch. Dlala, dlala bitch. Dlala.
Oh, online ba si online boss
ukairunga lwe
Thank you.
Zamba ku fast lane, zamba ku fast lane, dlala bitch. Dlala. Dlala bitch. Dlala. Dlala bitch. Dlala.